Ngiyabonga mfowethu Green kuyinhlanhla. Ngibingelela umfowethu nodadewethu Green na wonke lapha kulokhu kusa futhi kuyinhlanhla engizwa ukuthi nginayo engiphiwe yona ukuba ngize kulendawo yokukhonzela ukwenza izimemezelo ezimbalwa. Angifuni ukuthatha isikhathi sikamfowethu Green lapha ngoba ngamuzwa umfowethu Green izikhathi eziningana ekhuluma futhi ngempela ngathonyeka futhi lapho esilethela izwi lenkosi. Futhi ngokukhulu ukuthobeka ngalo izolo uthe angayitholi izwi enkosini njengokuthi mhlawumbe belingavela ngesambulo njengoba belithunyelwe kodwa wathi ngithanda ukugcizelela phezu kwalokho okushiwo. Wathi njengenkathi upawulelo bayinto ethize ebhayibhelini ngiza lapha ukuzogcizelela phezu kwalokho akusho. Wathi anginamlayezo kuphela nje ukugcizelela kulokho sekuvele kushiwo kuvele enkosini. Ngicabanga ukuthi kumangalisa ngempela umfo osemncane unjalo futhi ngimuzwe ePaula kanjalo. Manje asibe nezwi lomkhuleko nje ndawonye. Unkulunkulu othandekayo, ukhona ukwazi ukuthi ngizoqala kanjani ngoba ngiyeza ukuthi ukhona namhlanje futhi ebukhoneni bakho njalo sizizwa sibancane kakhulu. Futhi ngiyakubonga ngalenhlanhla. Manje Nkosi ukuthi usiphele indawo. Sikhulekela ukuthi uzohlangabezana nathi ngaso sonke isikhathi esihlangana ngaso lapha futhi ongathi umoya wakho omkhulu ungahamba phezulu kwaleli dolobha. Wangathi singakwazi ukuletha umlayezo wevangeli esinikwe wona futhi wethulwe ezandleni zethu ngalolu izinsuku zokugcina. Wangathi ungagcwaliseka futhi wena uthole yonke imiphefumulo eTucson nasezindaweni ezizungezile obamisele ukuphila. Siphele izinto baba egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngicabanga ukuthi ngifuna ukufunda ivesi elincane lombhalo lapha kulokhu kusa ngaphambi nje kokuba ngisho lamazwi engifisa ukuwasho. Kutholakala ezenzweni isahluko sesikhombisa sencwadi yezenzo futhi nisaphenya kulokho sizoqala evesini lamashumi amane nane. Manje siya eShreveport kuleli viki elizayo ngohlu lwezinkonzo futhi manje sizozama uma inkosi ithanda umfowethu Moore, umfowethu Jack Moore, umngane omuhle kakhulu wethu sobabili umfowethu Perry nami futhi siyamthanda umfowethu Jack. Mlayezo ngiyacabanga uthe ukumdida kancane kakhulukazi ngezinye izinto esizithatha ngokuthi izigugu nesizikholwayo ukuthi wafika kithi ngokuvulwa kwezimpawu eziyisikhombisa njengoba siwukholwa njengokuthi nje inzalo yenyoka nokuphepha kwaphakade kwamakholwa kanjalo njalo eminye yale milayezo. Ukuthi mhlawumbe kwabanye asicabangi ukuthi lona ulukhulu kodwa wawona ufanele uvule inhliziyo yakho eqinisweni. Sikholwa ukuthi siphila esikhathini sokuphela lokho kuyikho nje ngempela kakhulu kithi ukuthi nje sisekupheleni komgwaqo. Nokukhuluma ebandleni lomunye umuntu awu ufuna ukuyihlonipha impatho enhle yalowo muntu yokukunika lelo thuba lokungena ebandleni lakhe. Uthi mina ngempela ngazi ukuthi abakholelwa kulowo futhi ngingabahlonipha ngokwenele ukuthi kunokunye okuninginingi engingakhuluma ngakho lapho ngaphandle kokungenisa lowo ngaphandle uma nje kungumoya ongcwele okwenza ufuqe kancane. Niyabo khona-ke ngempela bengingasho njengoba eshilo futhi awukho okunye engikwaziyo kangcono kunokwenza lokho futhi ngithemba ukuthi angifundi lutho neze olungcono kunokwenza lokho. Niyabo asiwusho nje ngendlela awusho ngayo. Manje asifundi nje ivesi noma amabili lapha esahlukweni sesikhombisa sencwadi yezenzo siqale ngevesi lamashumi amane nane. Ukhona ithende lobufakazi kobaba ehlane njengalokhu akuyalayo yena owakhuluma noMose ukuba alenze ngomfanekiso abe ubonile. Ubaba benoJesu balamukela balingenisa ezweni lezizwe azixoshayo uNkulunkulu ebusweni bawobaba kwaze kwaba semihleni kaDavide. Owathola umusa ebusweni bukaNkulunkulu wacela ukufunela uNkulunkulu kaJakobe idokodo kepha ngoSolomoni wamakhela indlu. kodwa ophezulu konke akahlali ezindlini ezenziwe ngezandla njengokusho komprofethi ukuthi izwi liyisihlalo sami sobukhosi umhlaba uyisenabelo sezinyawo zami ngenjani indlu eniyakungakhela yona isho inkosi noma yiphi indawo yami yokuphumula na izandla sami asikwenzanga konke lokhu na phezu kwalokhu ukufundwa kwalo mbhalo ngifuna ukusho amazwi ambalwa engifuna ukuwasho ngaphambi kokuba umfowethu Perry alethe lo umlayezo wasekuseni. Ngikuthola lokhu kungokunye kwezikhashana ezinkulu zokuvakasha kwami eTexas. Ngiza lapha ngenxa yokuthi ngiholiwe ukuba ngize lapha. Ngiza lapha ngenxa yokuthi umoya ongcwele ngombono ungithumele lapha. Yazi lokho kungahle kubonakale kuxakile mhlawumbe kodwa yena ngokwazi kwami noma yini engiyazi ngoNkulunkulu ngithunywe ngombono eTucson. Ngimangalile ukuthi ngize ngathunyelwa kanjani kule ndawo ewugwadule. Bese kuthi-ke lapho okukhona ngokukhuluma ngokomoya ngedolobha angazi nganoma yiphi enye indawo efe kakhulu ngokomoya kunasedolobheni laseTucson. Kukhona imi phakathi kwamabandla, kukhona ukuqophisana phakathi kwezinhlangano zamabandla, awukho bunye nawo wonke umuntu ehwaphuna futhi ebamba futhi empintsha futhi ezama ukuthola lona nokuqembukelana ugwadule ngokukhuluma ngokomoya futhi. Kodwa-ke ngiyafunda eBhayibhelini ukuthi lapho uNkulunkulu abiza uMose wasuka kwabathandekayo bakhe nakho konke lokho okwakuthandeka kuye wayesemthumela ehlane ukuba abhale imithetho yeBhayibheli lelo kuyiTestamente elidala, izincwadi zokuqala izini uGenesis, uLevitikusi noDeuteronomy, u-Exodus. Angizange nje ngizisho ngokulandelana lokho izincwadi ezine lelo ngempela iTestamente elidala ngoba konke okwalo kwakuyilokho okwashiwo ngabaprofeti emahubweni kaDavide kanjalo njalo kodwa izikronike zamakhosi. Kodwa le kwakuyimisuka yeTestamente elidala kwakunguMose owazibhala emva kokuba abizwa esuka ekhaya lakhe lendabuko lapho ayekade ezalelwe khona futhi wakhuliswa phakathi kwabantu bakubo futhi wathunyelwa ukuyongena ogwadule ukuba abhale le ncwadi yeTestamente elidala. Bese-ke ngithola ukuthi encwadini yeTestamente elisha lapho uPawulu ongumqambi noma hhayi umqambi kodwa umbhali weTestamente elisha naye futhi wasuswa phakathi kwabantu bakubo futhi ngomoya wangena e-Arabiya lapho aba neminyaka emithathu nohafu ukuba athole ukuphefumulelwa noPawulu ungumbhali oyisikhulu weTestamente elisha. Manje kukhona uMathewu, Marko, Luka noJohane kodwa babengababhali ababhala nje lokho uJesu akusho lapho behamba bemlandela. Futhi kodwa thatha incwadi kaTimoteyu futhi kuya kwabaseRoma nakumaHebheru kanjalo njalo. UPawulu wemukela ukuphefumulelwa ukuba abhale iTestamente elisha, ethatha lonke iTestamente elidala njengesithunzi futhi elibeka ngokohlelo noNkulunkulu wakuhlonipha futhi wenze iTestamente elisha. Uthi manje uma iTestamente elidala lafanele lisuswe umbhali wadingeka ukuba asuswe kubantu bakubo ayongena ehlane ukuba athole ukuphefumulelwa ukuba abhale iTestamente elidala. NaseTestamenteni elisha umbhali waqhutshwa ngumqambi wayongena endaweni ewugwadule ukuba athole ukuphefumulelwa ukuba abhale iTestamente elisha. Nezincwadi zinamekwe uphawu ngezimpawu eziyisikhombisa bekungadinga futhi okufanayo ngiyakholwa ngalezi zinsuku ukuvula lezo zimpawu eziyisikhombisa. Ukushiya lokho okuthandayo kuya kulokho okuthatha ngokuthi kuyigugu nekhaya elincane engaliphiwa abantu naphakathi kwabo bonke abantu bakithi nabangani nebandla elalichuma futhi lingenalutho olushodayo. Nokukushiya lokho uhosheke impela kukho futhi usuke uhambe uphumele ugwadule lapho ongazi muntu khona nakho konke kumelene nawe. Kodwa kunento ethize ngoNkulunkulu ukuthi uqhuba umuntu ukuba enze izinto engaphambili le kwanoma kuphi ukucabanga okungokwakhe ukuze kube senkazimulweni nokuhlonishwa kaNkulunkulu. futhi ngiyakuzwa lokho hayi ukuhlonishwa okungokwami kodwa ngikuzwa kuyinhlanhla ukuthi kwakungukushiya yonke into eyayibizwa ngokuthi ingethandekayo kimi kuba ngingene lapha kuleli hlane futhi ngihlupheke sengathi angaze ngihlupheke empilweni yami lapha kuleli hlane noma lolugwadule kodwa ngiyakholwa ukuthi ekwenzeni lokho nasekulaleleni lokho uNkulunkulu ayalo kuba kwenziwe uNkulunkulu usivulele izimfihlakalo zalolu suku lokugcina futhi silapha nalomlayezo manje babe baningi abantu abangilandelayo futhi lokho akusikho ngejwayelekile ngejwayelekile umuntu esi abantu bayathandana futhi uthando luyokuqhuba ukuba wenze izinto ongacabanga ukuthi wawuyozenza nabaningi benu nishiya amakhaya enu nishiye konke kuba nje nihambe niphumele lapha ogwadule abaningi ungibizile abaningi ungibuzile singeza eArizona na kungaba indawo elungile kithi na Awu njengoba kwashiwo ngoMose nabo kwakungendawo yesithelo kungendawo yamapomegranate lapha ukho umsebenzi omningi wokwenziwa nokuphila kuyabiza nenani lokuphila liyabiza ngempela indawo enesihluku ukuphila kuyo eTucson eArizona
wages are poor and
amahola phansi nokudla kuyabiza nerente indawo embi kabi ukuphila kuyo ngaleyo ndlela kodwa kunempilo komile futhi ngezinye izikhathi sifanele sithole imiqondo yethu ilingise izinto zomhlaba sifanele sibuke kuholeni kukaMoya oNgcwele kodwa into eyodwa eyangikhathaza ekuzeni lapha futhi ngitshela abantu awu anifanele nize noma anifanele nize lokho ngikushiyela kumuntu ngomuntu ngamunye indlela uNkulunkulu ahola ngayo lowo muntu ngamunye ukuba akwenze ngicabanga ukuthi sonke sifanele sikwenze lokho siholwe ngumoya phezu kokuthi asenzeni nabaningi beni lapha bavela ezindaweni ezizungeze iJeffersonville nangebandla lapho futhi niphumele lapha
Now the thing that bothered me.
Manje izinto ezingihluphayo kwakuyindawo yokukhonzela futhi ngiyaqonda njengoba ngifunde umbhalo lapha kaStefano nenkulumo yakhe ngaphambi nje kokufa kwakhe ngokuba bamkhanda ngamathe masinya kamuva ngomlayezo wakhe.
As he was speaking he said
Lapho esakhuluma wathi obaba ekhuluma ngamaHebheru osukwini lwasekuqaleni ukuthi bazama kanjani ukufumana umusa ebuthweni bukaNkulunkulu ukwakha indawo yokukhonzela.
He said that Solomon built him a house.
Washo ukuthi uSolomon wamakhela indlu noma isakhiwo siyejwayela indaba.
But I like his next words. How be it?
Kodwa ngiyawathanda amazwi akhe alandelayo kodwa ophezulu konke akahlale ezindlini eyenziwe ngezandla lenye indawo ngale kuIsaya wathi ungilungisele umzimba yabo umhlatshelo neminikelo nezakhiwo kanjalo njalo kodwa ungilungisele umzimba awu siyaqonda ukuthi wayekhuluma ngale yonkathi ngomzimba lapho uNkulunkulu ahlala kuwo uyithabernakele kuKristu Kodwa ngiyakhona namhlanje ukuthi kuphefumulelwa kufike kumfoti Green ukuba bathuthele lapha yena nodadewethu Green bedela indawo yabo emuva eMpumalanga futhi nabo emuva eTexas ukuba beze lapha ukuba baqale kungekho lutho kuphela nje ngokuphefumulelwa bezwa ukuthi bafanele bakwenze Ngiyawathokozela amadoda ayolandela ukuhola kubaKristu kungakhathaleki ngenani elibabizayo. Nakuba izwe lonke mhlawumbe bona impela abangani bakho abedlula bonke bacabanga ukuthi unephutha kodwa akusilo iphutha kuwe. Inqobo nje uma uzwa ukuthi ikhona into esemva kwakho nguNkulunkulu ekuqhuba akusilo neze iphutha futhi njalo kuyophumelela kahle. Ngibona lezi thandane zisencane insizwa enetalente angikusho lokhu ngoba ihlezi lapha naleli nenekazi elisencane nezingane zalo nomndeni wakhe kuba awukhulise futhi uyekile umsebenzi wakhe nakho konke ukuba athuthele lapha Ngiyaqonda ukuthi eminyakeni eyedlula ngabezelwe enkonzweni angikaze ngibe ngumelusi ophumelelayo ngoba nginozulayo umoya ozulazulayo angeneliseki nomaphi nje noma yikuphi umoya oyakhona ngifanele nje ngihambe nawo ngoba nginomlayezo uJesu wathi ngifanele ngishumayele kuleli elinye idolobha futhi.
But there are those who are shepherds.
Kodwa kukhona labo abangabelusi bezimvu abaqapha umhlambi. Ngijabula kakhulu ukuthi umfowethu Perry ulandele ukuhola kukamoya ongcwele futhi namhlanje sinetabernakele. Lingelincane lelo lenele kahle ukuqalisa ngalo ukubona ukuthi umoya ongcwele singazi asihambe nje izinyathelo ngesinyathelo. Manje ngiyakholwa uma uNkulunkulu ekhulume kumfowethu nodadewethu Green ukuba beze lapha futhi uvule indawo lapho abantwana bethu esikhundleni sangayesonto ekuseni bagibele amabhayisikili abo nasemgwaqeni futhi bezulazula banendawo yokuba beze bazokhonza esikhundleni sethu ukuba sihlale sijikeleza futhi silalele entweni ethize esizwe emsakazweni okulungile. Kodwa thina njengayiqembu labantu sinomlayezo olusuku sikholwa ukuthi uNkulunkulu siphe umlayezo. Nomfowethu Green angifuni ukumbiza onguphathini wami ngoba awu kunjalo futhi uphathini wami sindawonye kulo mlayezo. Umfowethu Green ushumayela into efanayo nomlayezo engikholelwa kuwo. Ushiye ikhaya lakhe, ushiye abantu bakubo, ushiye ibandla lakhe. Waye ngiyakholwa wayengunsumpa wesigodi noma okuthize kwenye yezinhlangano futhi udela yonke ngenkathi ezwa lona. Washiya yonke into eyayithandeka kuye futhi ukuba eze ogwadula ukuba nje esekele lokho uNkulunkulu asipha khona manje. Ngithi ngikholwa ukuthi akusikho kuphela ukuthi kufanele kube senhliziyweni yethu, kufanele kube ngumsebenzi wethu esiwumiselweyo ukumeseka yonke into esingaphumelela kuyenza ukuba sithamele izinkonzo, ukuba size lapho ukuba sikhonze nokwenza lena kube indawo lapho uNkulunkulu engembula kithi izinto anazo zethu ukuba azembule. Futhi njengoba izwi lakhe lithe umlayezo awuzi kimi ukunikwa kokuphefumulelwa njengoba wenza kumhlawumbe kwabanye bethu, kodwa wathi ilapha ukuzokweseka lokho uNkulunkulu asekunikezile inkulumo enjepho. Futhi ngiyakholwa uma sonke sizobambisana kanye kanye sizokhiphela izinhliziyo zethu kukho.
If you feel like I do,
ngiyazi ukuthi ngamunye wenu uma nizwa njengoba ngizwa, ngilambele kakhulu ukubona umoya kaNkulunkulu unyakaza kulukhulu nje ukuba ngikumele. Ezinye izihlakalo engisanda kuba nazo phezulu entabeni ukuzwa nje lokho kanye futhi leyo nto ethize ukuthi ngenkathi ngiqala ukusindiswa kwakuyinkazimulo kakhulu enhliziyweni yami. Futhi singeza endaweni singahlala futhi siyakubona phakathi kwethu ukuthi siyoma. Njengoba sihlezi lapho ogwadule ngiba phakathi kwabazalwane bami bakhuluma nami, nami ngikhuluma nabo njalo ngendlela encane yokubhekisisa. Ngizwa phandle lapho ngomoya njengoba kwakunjalo ukubona nje isimo salowo mfowethu ukubona ukuthi yini engalungile. Ngiqala ukuzwa thina sonke sicambalala sisuka kumoya sekuphenduka into engokwemvelo kakhulu kithi. Fanele sikhonze ngomoya lapho umoya kaNkulunkulu. Hayi kuphela umlayezo wethu ofanele ukuba ilangabi lehora. Ufanele ube ilangabi enhliziyweni yethu niyabo. Ufanele ube sezinhliziyweni zethu. Kungenjalo singeke sawethula ngokufanele kubantu. Umoya ufanele uphathe umlayezo qobo lwawo. Futhi ngethemba futhi ngikholwa kini nonke ukuba nibe ngumKristu wangempela. Manje badinga othisha bakasonto esikole, bazodinga isitafu. Futhi ngifuna ukusho lokhu ukuze nizoqondisisa kahle leli yibandla lami. Sengibe lapha iminyaka emithathu. Futhi nganginomnyango owodwa engivulele wona lokwakungumfowethu Mac owangicela ukuba ngizoshumayela. uNkulunkulu ambusise, angikaze ngimenywe yinoma yibaphi abanye abantu. Anginalutho engimele nalo ngabo bakahle, umfowethu Brock, umngani wami olungileyo, umfowethu Gilmore, abaningi balaba abazalwane bePentecostal lapha bangabangani bami abalungileyo abajule kakhulu kakhulu. Ngiyabathanda, angimelene ngalutho nabo, ngiyasiqonda isikhundla sabo. abakwazi ukungimemela phakathi lapho bese bona besala enhlanganweni yabo niyabo abakwazi ukukwenza ngoba uma bekwenza bakhahlelwa bakhishwe ngakho niyasibona isikhundla sabo ngaba nento efanayo ukuba ngibhekane nayo kodwa manje kwangathi kungahlala njalo kungukuthi funane kuqala umbuso kaNkulunkulu intando kaNkulunkulu futhi manje lokho umfowethu Green uNkulunkulu umthume phakathi lapha futhi wasivela ibandla lokukholwa okuyigugu okufanayo esikholelwa kukho besifanele sibonge kakhulu kuNkulunkulu futhi sithamele zonke izinkonzo sithathe zonke izindawo esingazithatha futhi uma sicelwa futhi sibizwa ukuba sikhuleke ukuba sifune ukuba senze masibe amasosha khona nje sishisekele ukukwenza niyabo inani umlayezo ohloniphekile futhi niphile uhlobo olufanele lokuphila ningavumeli igciwane lomule elize phezu kwawo siphila ekwedlulelweni isikhathi manje sesedlulelwe isikhathi ehoreni asiyophile ngokuhlanzekile noma impilo yami impilo yakho zonke izimpilo zethu idinga ukucoshwa phambi kaNkulunkulu intsha yethu nje igibela izulazula isuka endaweni yendaweni isuka ebhayisikopo yebhayisikopo futhi ishushumba iqhela iqhela kude kuNkulunkulu kunjalo manje lelo iqiniso ngibona kubantwana bami futhi ngizibona mina ngifika endaweni lapho kunga wena nifanele sibuthane endawonye ukuba sikhonje uNkulunkulu iBhayibheli lasho njalo nxa sibona lolu suku lisondela ukuba sibuthane endawonye kakhulu uma kukhona abantu ababili kuphela lapha wena yiba ngomunye wabo manje lokho yifuthi uma sibuthana endawonye futhi sikhonze endawonye khona ke sivele nje okunye okuthize ngakho uJesu wathi lapho kubuthene ababili noma abathathu egameni lami ngikhona lapho phakathi kwabo manje njengoba ngishilo ngaphambili umfowethu Green ungitshelile futhi wakusho umngame uyafika wangitshela ukuthi utheni ngenkathi ngingekho ukuthi futhi ushilo kulokho kuso ukuthi ipulpiti belivulekile ngaso sonke isikhathi manje ngojwayelekile lokho ngokuthi livulekele mina ukuba ngikhulume manje ngojwayelekile bengifanele ngishayele yonke indlela ngiya eJeffersonville eIndiana ukuba nginikeze umlayezo uNkulunkulu anginika wona ukuba ngiwulethe kubantu ngihambe yonke indlela ngiye Jeffersonville eIndiana futhi amunye wayo nishaya uhele ezweni lonke futhi nixhuma izingcingo nezinto ukuba nithole umlayezo ngoba yilokho esiphila ngakho niyabo yilokho esikuzele lapha hawu asadingeki senze lokho uNkulunkulu unginika umlayezo ngihamba khona lapha ngiye epulpit futhi ngiyushumayele futhi ngizizwe ngikhululekile ukukwenza niyabo futhi ngiyakholwa ngalokho ukuthi uNkulunkulu somandla uzonibusisa uma nje nizoma ngaleli banda manje eliqembu labantu kungabe sikho lokho kuphela kodwa asiphume futhi sibone ukuthi singebathole yini abanye kuba bangene niyabo asikhulume kwabanye ndawo zonke sikhulume kubo ngebandla lethu nokuthi lisho ukuthini ukuthi ibandla lethu silapha sifuna nize ingenise izihambi futhi ineqiniso kuzoba kuhle kithina sonke niyabo sinesakhiwo esibongayo ngaso siyabonga ngalendawo ukuba sibuthane endawonye kepha kodwa ophezu konke akahlale emathempelini enziwe ngezandla niyabo ngokuba izwi liyisihlalo sami sobukhosi nemhlaba osenabelo sezinyawo zami futhi iphi indawo yokuphumula kwami na kepha ungilusele umzimba futhi singumzimba kaKristu ngakho njengoba sisuka kwenye indlu siya kwenye indlu ngiyakholwa ekuletheni imilayezo yethu futhi sizokwehla futhi sibe nezinkonzo zokuphilisa nanoma yini inkosi esembulela ukuba siyenze sizoba nayo khona lapha ebandleni lize likhule libe likhulu kakhulu nizofanele ni uthathe niwise kwenye indawo nakwenye indawo kuze kufike uJesu uNkulunkulu wanibusise.
Dear God, as we stand here on this platform,
sikhothamisa amakhanda ethu uNkulunkulu othandekayo njengoba simi lapha kulomsamo umele khona phezu kwealtar lapha siyaqonda ukuthi siyisintu esifayo sabantu mayelana nalomhlaba. Sibuka phande phezu kwemigwaqo futhi sibona isono sibhalwe endawo zonke nokuthi inkazimulo yenkosi imuka ngokushesha. Futhi siyazi uma inkazimulo yenkosi enyuka kanjalo nebandla lizohamba nayo. Nkulunkulu sifuna ukuba lapho.
Just a few days ago standing here on the street corner just across.
Ezithukweni ezimbala nje ezedlule ngimilapha ekhoneni lomgwaqo ngaphesheya kumgwaqo nje ngibuka lo mviliyelo wamabutho wehla ngomgwaqo futhi ngibona lezo zimoto ezisindayo zempi ezindala zempi yokuqala zihola indlela bese kuza imoto enkulu yempi yaseSherman esindayo emva kwaleyo kulandele njalo 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 bese kuba ngomama benkanyezi yegolide umndeni omncane okhathazekile nonkosikazi okhalayo nomfana omncane omanikiniki eshonelwe ngoyise nomama omdala wayeshonelwe indodana. Oh, kudabukisa kanjani ukuma ekhoneni lomgwaqo futhi ubuke into efana naleyo yedlula. Bese ngiqaphela kuthe nje bangadlula lendlu umculo washintshela kuphambili mabutho angamaKristu beshaye izimashi zabo ngemuva kodwa ngenkathi bedlula le ndawana. Nkulunkulu othandekayo ngicabanga esinye isikhathi esikhulu esizayo nalokho kuyoba ngokuvuka lapho izinsizi ezindala ziyophuma kuqala abangcwele okhokho ngokuba thina sekhona sisasele asikubandulela noma sibavimbele labo abaleleyo ngokuba icelengo likankulunkulu liya kukhala nabafile kukristu baya kuvuka kuqala. Khona-ke uma sibona lokho kukhulu lawo bantu nje behamba bemasha bedabula ezibhakabhakeni futhi siyobe simi silinde ukuguqulwa kwethu sazi ukuthi siyoshaya umugqa nathi uNkulunkulu senze sibe ngamasosha athembekile labo kuphela abasihlanganise ngempela futhi kade besempini abayokwazi ukuthi lokho ngempela bekusho ukuthini ukubona lezo zimoto zempi ezisindayo zihamba. Futhi uNkulunkulu sicabanga ukuthi labo akade besempini yokuphila bazokwazi ukuthi kusho ukuthini uma silindele ithuba lethu kuba sime ngesikhundla nendawo ekuvukeni ukuba siye phezulu.
This my young brother standing here.
Nalo umfowethu osemncane emi lapha eqaqesheke kahle emi ngomumo egqokisiwe elindele indoda endala ukuba ibeke izandla phezu kwakhe lo oyiqhawe elidala okade esenhla lapho emgqeni ongaphambili azi ukuthi ufanele ajoyine impi naye. UNkulunkulu othandekayo ngalezi zandla ezingafanele engizibeka phezu komfowethu ekumeleni ezakho usise umfowethu Green uNkulunkulu othandekayo engimbusisayo egameni likaJesu bangathi angathwala lo mlayezo Nkosi ungene leli dolobha nanoma yikuphi lapho ozombizela khona ongathi angethembeka agcwaliswe ngomoya ephila impilo ngaphezu kokusolwa. UNkulunkulu makabe nezinhliziyo zabantu ukuze akwazi ukubafundisa futhi abahole futhi abaqondise endleleni sonke esifisa ukuhamba ngayo. Siphe khona Nkosi busisa umkakhe othembekile abantwana bakhe abancane usisa imizamo yethu lapha sindawonye njengabafowethu abangamakristu lapha emhlabeni ukuthi sifanele sithwale leli vangeli liye emikhawulweni yezwe. Thumela umoya wakho phezu kwakhe uNkulunkulu sikhuleka egameni likaJesu Kristu njengoba simnikela kuwe amen. UNkulunkulu akubuzise mfowethu Perry thwala izwi likaNkulunkulu.